So turn around, give it to me, give it to me, baby, passionately.
Nalingi yo mama, mama nyanda kuyanza yo mafa, yo my desire, nakupenda.
Samba ni kusamba, samba ni kusamba. Tumademo wa mta, wanapenda chapa. Na matali wa mta, wanapenda kuchana. Sona pata mabuda, wanasare mamada. Na wamada wa mta, wanakata vijana.
O Afrika, Afrika na kuombea. Watoto wako sizidi kupotea.
Urembo wako sizidi kudidimia. Oh yeah,
ooh yeah. Nalingi ya mama,
mama nyanda kuyanza ya mafa. Ya madiza ya nakupenda.
Shake your bum bum, Fuenda, Sukuma, shake your bum.